Okuva ku mutwe okutuuka ku bigere by'obukyamusukako ng'amayiteeka muli bubi.
Abaana be bonna ne bamufaako, n'ebyobugagga bye yalina ne biggwaawo. Mu bizibu byonna ebyamutuukako,
bannange n'aguma ate yeetaala Katonda. Yalajana nnyo Yobu n'akaaba, neyeetakuzanga kitawe olujjo. Mu buyinike obungi bwe yali alina, teyamwekaana omutonzi we. Yalajana nnyo Yobu n'akaaba, neyeetakuzanga kitawe olujjo. Obuyinike obungi bwe yali alina, teyamwekaana omutonzi we.
Ab'enganda bonna ne bamuvaako, ab'emikwano be yali alina ne bamujulira. Kabuukira yasuubya ku Katonda, kyokka ne beerabira kisitaani ali ku nsi.
Omubeezi we naye ne yeekaanya, ng'awoza kimu weegaane omutonzi wo.
Eyandigumiza omwami mu bulumi bwe, bannange n'amwawulira mu kaseera katono ennyo.
Kye neewuunya ku musajja wa Katonda, yaguma nnyo era ye n'amuddamu. Oyogedde nga omukazi omugwagwa, owattu nafuna birungi byokka nga tuli mu nsi.
Mu bulumi bwe yagumira Katonda, teyamwegaana omutonzi we. Amayute Yobu ge yali alina, Mukama n'akamuggyako, n'ebyobugagga n'amuwa ntoko. Yalajana nnyo Yobu n'akaaba, neyeetakuzanga kitawe olujjo. Mu buyinike obungi bwe yali alina, teyamwekaana omutonzi we. Kulajana okunji mukwano kulimu,
kusaba omanye
Mukama takulese. Obulamu bwo wa muwendo mu maaso ge, byonna ebikuyiganya omulabe yabireeta.
Byoyiseemu
Mukama yakuwonyeza,
n'ebyolimu
mwesige yabiyinza. Manyige Yobu yamuwanguza, amayute ge yali alina gonna aligasana.
Manyige
Yobu yamuwanguza, amayute ge yali alina gonna aligasana.
Manyige
Yobu yamuwanguza, amayute ge yali alina gonna aligasana.
Manyige
Yobu yamuwanguza, amayute ge yali alina gonna aligasana.